tell you just one more time that I love you.
Baby, never feel that you think. Fukana kupende Arika hobe tese Chaka kufu te yamo. Will you believe me now?
Do love Sini majuwanda Bolo nakuza tini kukonda Sumani believer.
Sebe pura nyumba Itamfuga changwa semindururi mimi Ishwara ama ngomora ngugira kongukura Ngabonu tabduga ngababara Nibu nyumba Ngao binyereke Unsubizu jiruti te amo. Baby nafuse sashu te
Sumani.